madaxweynihii hore ee golaha yurub ayaa hadalka ra-iisul wasaare boris johnson ku tilmaamay meel ka dhac, halka siyaasiyiin ka tirsan xisbiga talada hayaana ay sheegeen in aftidii ay britain kaga baxday midowga yurub aan marnaba la barbar dhigi karin dad nafahooda khatar gelinaya oo dagaal ku jira. Hogaamiyaha xisbiga the liberal oo ah xisbi mucaarad ah sir ed devi ayaa isaguna hadalka boris ku tilmaamay inuu nabar ku yahay dadka reer ukraine. saameyn intee leeg ayuu haddaba hadalkaasi ku yeelanaya dadweynaha iyo dowladda ukraine ee duulaanka ruushku kusoo qaaday. su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland.
cabdixaafidow 12 maalmood oo keliyata ayuunbaa laga joogaa markii uu madaxweyne vladimir zelenski uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey shisheeye ee aqalka hoose ee baarlamaanka khudbadu ka jeediya. Hadalka ra-iisul wasaare johnson ka yidhi shirka xisbigiisana aad ayaa loo cambaareeyey, waxa uu isbarbar dhigay dad si xor ah u codeeyey iyo dad inta lagu soo duulay cid iyo dhulba laga duqaynayo. Waxaana goobtaasi uu khudbadda ka jeedinayay fadhiyey safiirka ukraine u joogay uk fadim bristaiko. Waxaa dadka xisbiga muxaafidka ah maalgeliya ku jiraa dad maalqabeeno ruusha. ra-iisul wasaare johnsonna waxaa kaloo aad loogu dhaliilay dhowaanahan inuu aqalka sare baarlamaanka u magacaabay maalqabeenka ruushka u dhashay ee evgeni lebedev, kaasoo uu dhowr goor ku martiyey qasrigiisa ku yaala talyaaniga.
Buuqan ayaa yimi kadib markii ra-iisul wasaare boris johnson oo shiinaha ku boorinaya inay dhaleeceeyaan duulaanka ruushka, waxaan u sheegay inay bijiin u muuqato inay ka noqotay mowqifkeedii dhexdhexaadka ahaa. ra-iisul wasaare johnson ayaa sheegay inuu aaminsan yahay markii dadweynaha britain ay si ballaaran ugu codeeyeen in london ka baxda midooda yurub aanay ujeedadoodu ahayn nacayb ku wajahan ajanabiga. waxay ila tahay, ayuu yidhi, inay doonayaan inay xor u ahaadaan afaarahooda sida ay ukrain iminka u dooneyso xorriyadeeda. ra-iisul wasaare johnson ayaa sidoo kale tusaale usoo qaatay in dadka britain doorteen inay tallaalka xanuunka covid 19 qaataan si, buu yidhi, ay si xor ah u wataan noloshooda oo aan qof aniga oo kale ahi wax u sheegin. laakiin dadka hadallada ra-iisul wasaaraha ka carooday ayaa sheegay in markii britain aftida bixitaanka midowda yurub iyo ololaha qaadashada tallaalka ee ku jirtay aanay maqlaynin dhawaaqa iyo qaylodhaanka lagaga digay gantaalaha iyo madaaficda oo iminka saacado badan ka baxa magaalooyinka ukraine. mar la weydiiyey xogeeyaha maaliyadda britain rishi sunak inuu ra-iisul wasaaruhu isbarbar dhigay dadka dagaalka ku jira ee ukraine iyo markii ay dadweynaha britain u codeynayeen aftidii lagaga baxay midowda yurub, ayuu sheegay inaanu aaminsanayn inuu boris johnson sidaasi u jeeday. ma aha markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare boris johnson lagu canaanto hadallo aan habboonayn. hore ayuu ugu tilmaamay gabdhaha muslimiinta ah ee qaata niqaabka in ay la mid yihiin saxaradaha waraaqaha boostada lagu rido. hadalkan ayaa waagaasi aada uga cadhaysiiyey jaaliyadda muslimiinta britain, kana dalbay inuu ra-iisul wasaaruhu xaal ka bixiyo. laakiin weli xaalkaasi waa laga sugayaa ra-iisul wasaare boris johnson oo awgiisii labaad ee aab uu kasoo jeedo dalka turkiga ahaana oday muslim ah. cabdixaafid cawir ismaaciil, v o a london.